Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jam wale moɗon eɗen goni beete aljumare sappo e acce hakke goho lewru avril hitande 2022 yamde dianna ƴaɓɓuri ke silimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niane Boulou kabaruji ɗo gagni Kanté to ɓoggui janɗe to joggu essence ana wondi e ɓeydade sanne li laamu Kenyeba litre essence ana sotte toon hannden ɗon li balɗe cakkitiɗe ɗe hakkunde temedde joyi yaade temedde jeegon ley cercle o ɗum waɗi tiɗallaji sanne dow yimɓe o nokku fedde ministrement humaninde hakkeji yimɓe holliti wiide yangoji ɓeyde ko wadde ley wuddu e saaha leydi meɗen di ley tongande ɓe kolliti timmode lewru mars ɗaɓɓino ndu ɓe kolliti wiide rewɓe sappo e ɗiɗon jana saabe masibaji gonɗi gaawa menaka e segu lewru korka yo wattuma yimɓe mbaylitata tagguji eno gollirta du hono bama kankoɓe gondi lanidirade lewru korka ndu en keɓan jaabu les journal ngal yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi biyata ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani soda sotte en essence ɓe cercle Kenyeba ɓeydi cogguji essence alal bare nde wiɓe yimɓe gendidi litre goto ana sotte toon nden hakkunde temedde joyi yaade temedde jeego o kabaru waddini tiɗallaji yimɓe gendidi ko ɓe kolliti ɓe mimsi dow muɗum hono o kabaru wardi toon dabreji heɗi woni ɗi laamu o ɓami Mamadou Sama Seku tewti jaabu ɗi landi
to Kenyeba toon neɗɗo goto ngalluri nde holti wiide ɗiɗo nambaraji ɗi sambini ɗum woni yimɓele yogaɓe soda sotta en codoyoɓe essence kewɗo les station ngaji ɗi
coggu essence o ka les station ngaji ɗi waytaki ngam o yimɓel gomɓe to codoɓe essence les station so wara sotta ɓe woni ɓeydoɓe coggu o liiti fuu temeɗe joyi cfa ɓe jeeyirta won jeeyiroɓe fe temeɗe jeego ɗum ni woni tiɗɗalaji ɗi ɓe gondi fewde muɗum Kenyeba ɗo
ko jon en station ngaji ɗi andinama ɗiɗo nambaraji ɗi woni koɓe PWG ɓe ɓami anniya guttide yeeyude essence kala joom bidon keɗɗana Oumar Dia neɗɗo goto joguiɗo toon station
gouvernement laamu leydi coggu ko wi litre essence sottire ko min gollirta min taykike ñalaɗo ɓettiɗe yimɓel ana warda e bidon ngaji mumen sooda essence o le station ngaji ɗi e coggu yaaha yeeyira ɗum no tiɗiri ɗi galluje ɗe ko heema e fuu hollitan wiide kañum en ka nokkule to kange ittete gollata tawi ɗum wona gonga sa yeeyirɓe essence o le bidon ɓe jaaha ɓe coctira ɗum e coggu tiɗɗo sanne ko min jiɗa minen hoore ɗum saabi somi ɓami anniya darude ɗum neɗɗo fuu gadduɗo moto mum a mobile muɗum min jeeyirano essence
ɓeydade ɗiɗo dabareji ɗi ɗumno ɗi lamkoɓe ngallure nde ɓe holti wiide lugaji gaɗete ñande fuf keɗenna Demba Diawara gollowo to mairie Kenyeba
jeeyoɓe essence yogaɓe ni woni nabbinoɓe sana jippina cogguji ɗi tawi nafane fuu wala hen gollirɗi nokku an o ana waɗa immadaraji fa jippina cogguji ɗi wartira eko wiyako hana ƴaɓɓaɗi teme ɗiɗi cfa
ka fadde nden yalla haddi hon ɗiɗo nambaraji ɗi yila jamare nde yo laamu koɓe moɓe jaati kuncene hoore jukkoje mbawɗilatade misali fewde kala kiniɓe hon ɗiɗo nambaraji
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓoɗe ɗi dow hello amen facebook kaña compte twitter yangoji rewɓe sappo e ɗiɗi gaɗi saabe basiji gonɗi le région ngaji wuddu e saaha leydi Mali ndi ɗum fonti le tongande nde fedde ministrement humaninde hakkeji ɓiɓɓe adama e ndenago waɗi nde tongande hollitande timmode lewru mars ƴaɓɓino ndu holliti wiide debbo goto e ɓiɓɓe rewɓe sappo e ɗiɗon woni iyanaɓe leydi meɗen ndi ɗum ɓeydireke fa capanɗe jeenayi ley temedere sini a fondi adaduji lebbi tati ƴaɓɓinoɗi alisise
le nde ɗo tongande fedde ministrement nde holliti wiide guɓɓe jogi ɓe kaɓorɗe ɓe anditaka samiɗo debbo goto gawo do rewɓe nayo menaka rewɓe jetto le région segu hakkunde go'o lewru juillet yaade capantati go'o lewru décembre hitande 2021 le temdere fuu ɗum ɓeydirike e capan jeenayi sa a fondi e lebbi tati ɓettiɗi no hono si oɗo golle bonɗo goto muɗum tan yuɓɓa non hollitiri wiide tongande fa han dewtere nde holliti fa hande ɗum wiide yimɓelle laatiɓe sababu ɗiɗo golleji ko heewi mumen fuu a tawa ɓe jogiɓe kaɓorɗe ɓe anditaka gonduɓe guɓɓe jihadinkoɓe hono jenin joƴinɓe sériyaji muɗum do yimɓelle gomɓele nokkule gonɗi e wimaɓe so ɗum ɓettike togande holliti ɗum wiide le région ngaji yoga hono gawo le cercle ansongo golle bonɗo goɗɗo ɗum yuɓɓama to ko woni suutade rewɓe kae sukaɓe rewɓe waɗa ɗum hono zakka le gelle commune ngaji hono ansongo kae wata guna galleji fuu ɗi gala bawɗe yoɓɓude ɗum na du jogaki dabaji guɓɓe jogiɓe kaɓorɗe hurtina sukaɓe mumen rewɓe wajibi so ɗum ɗo ɓettike hollitama wiide le wuddu leydi le cercle bankas kae duanza gube jogi be kaborde ana hurtina to yimbe wajibi rewbe sukabe rewbe wawa yidere gorko goddo mo wana gora mu en nadu abba mu en fayotto bandirabe mu en suddugol hore mudum latike wajibi gube jogi be kaborde ana yottina torda galleji sukabe rewbe chaltobe wadde dum non holitiri wiide fa hande tongandi
nokko place de l'indépendance gawo bismi illa asawere noga e jeegon lewru marsa lumo kumeningo jam yudum hakkilo sambra d'agriculture gawo e goldibe mudun dartugol yalla jam dartugol yalla kebal e nokko ana wurta fa yottade bantare jam e gonda li deejere woni fandango lumo bibbe jalo awgal e margal aniko kadjal amen gondo to gawo to hadizatu mohammed mayka hebini endo faccitangu mara waygalo alisise
ngallo kawtal arandewa lumo jowingo do jam e deejere koni faana modu fab yoto yalla hono kebe kaani beedirale o do nokku kedda mo kanko noddirte no touri kanko laami chambre d'agriculture gawo
le développement de la
région gawo o do demal woni mi bami aadi wadde hunde ko wawi waltinde hakkilaaji yimbe le majjumi bami anniya wadde lumo mo yimbe wawi sodde e yeewido le mudum lumo o ana wawi do latat sababu hontondirde yimbele be jidata no be kaldata yalla e be keba tondirde joddade so nyanda ni balle joyi
dans 5 jours
beedo yimbele golliroobe joode iwri ley region o fufa ngara kolla ande mudu en kanko noddirte seybani ag imbembo o gote golliroo joode ley yimbele wombe lamu almustrat o mo wonno ton ko yilumo ngo an tanni koyde sanne
nayte kibe yewide tablon ga yogaji fa yetto masiriji kanko nande mudu lumo ngo ka hewa yimbe ana hono yimbe be wala kalsin tablon jeyete nodo unay jeegon unay nay sefa nje
Ajaratu Mayga wana don tawa kanyum kay holitiru kudde mudu den gondi e marsude sanne iwro nokko no dirte do burem
lumo wono fuddirini ana muddi faado min gondi nyalom hande o ka min jatta al kulliji di fu ana wondi wadde fa feew en jeyi do kulle jeyetede hono darangaaji mu inira di joode masiriji mu intedi do amen do fa to kulle goddo
garbe joodo godo lumo kollitiri beltikili hen sanne sabide dum faaboto ko nayri bangal kebe sukabe kanye e roobe kedda mo kanko no dirte Abubakari Mayga o garda jote lumo ngo
la majorite de hewe chuguji di ka fu ana yafino mi hore mi sodi kilo nogay e fechere liddi temene debe sapu kilo fu mi ka no dan ko ngada min ko ni woni be jokito e hono si ido lumoji cili didi le hitane fu
mi tite ne wido ngodo lumo timman le aljumare de dum ko addisato Mohammed Mayga hebine gawo sijo tamani
donc ande courant ana gondi e holletinde jamare de no kani wadde fa buyte courant ko nyamata dun sabe be joddeke nantinobe kabaruji kenya do bamako do halde halamu donc ande courant be walde re ijema kunchen hore gal kawrital yalla ko yata megawatt ngay chapande joy ana keba mopte e wi hore be mabbe fati dalla courant hebene jogal wana hokugol couranta ko heba dun hani haybede fa gasa bagi jara woni hore jo rezo re ijema kede ko wi ha berte do facitan Mamadou Samaseku
seki no demando pour comme darata jamarande wana fi ko tidi kala ko walana be wajibi e wattu mo qur'an hasinna sanne wasa nawtrede den be lotto sababu de kewde ma fay ko ngaji didi baawa hebdo qur'an e on wattu o lotto sababu wutude sanne tatugol qur'an saato fuf siki wala kabar qur'an wana fi hunde newinde le ko sarta bangal imuji kubbo baydan satude tan fay ele dubi sappu garoji di tobo dun no buitan sanne fayotadi wattu 2030 den no kasindine qur'an e dan tan ngaburi akula amen kay sani gor fufu himiki hono holitani le lewru tan e mbawanna fabaade jamaare hurunde noto sababu hawritinde famdi fufu ko wete megawatt chapan joy mudu dan e hunde mawde jati huntinede hore
lamu kobe mali ana gondi e dartude nangude himbe hokkube cuudi logement social ngaji no walda e sariya fa jukkabe walde bale yogaji kuminide habude yurkuji jetti o imadara lamu o wondi e wadde ko lati fu be darte e lamu kobe huminibe sariya jawna golleji mudun bangal la sariya fa ande hebe ngadi o golle kede ko Musa Ousmane Touré horaji walde association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière wi Musa Malechi sogo do facita
Dunka ana hani faabede sabino kolitirmi on wiide ni ana heba duubi seeda jon do dido logement social ngani hokkete yimbe fu a tawan yurku maati den so mi maatani hande wiide won yimbelle fuddube nangere saabi mudum dunka ana wela min san miden jidi be jukkito luga goji di yalla neddo fu mo koyde mudum tawa dido yurkuji ana heba nangede fa ko wadi ko andite tawado wadi odo golle du fu nangi
rewbe député en kolliti rewbe ardo en golleji de en gondi wadde dun wadi kanyen do bamako do o imadara rewbe CNT fanda mudun yo jukkinde hollitinde kabaru sarti laamu hakkundeji o en rewbe CNT be ko nceli bale rewbe anda bale rewbe gonde leydi meden di anda ko woni le windande de nana Aisha Cissé woni horajo walde cadre des sens des femmes CNT ke de ko wi Mariam Koulibaly to faccitan Oumar Baygallo.
Nous avons restitué la charte de la transition.
Ngari min kolli rewbe el yerube amen be kabarno seriyaji laamu hakkunde jo o wori ko hallale fedde no dette CNT yella rewbe el be ana pama no talki din wori sabi de talki kewdi ngara jettirade li nokku no dette CNT kanyen leddi hani weltirede ko nande mudum kunne kambe rewbe el be wajibe sina taybe landini be be pammine hono kabar dido talki wori kambe dubbe dokka do hen hakkilaji mabbe
et qu'elle fasse des recommandations pertinentes.
Lenat golla lewru korkandu ministere kumini do dinaji darti bibbe malifu ndukundira juude ngada du duawuje yalla jam ana wartale leedi meden di o wadi du duawu nyaagade Allah no himbe ngadirta lewru korkandu no mojire kede ko Mahamadou Oumar Kone ministere kumini do dinaji wi do faccitango Ali Cissé.
Le mois du Ramadan est celui de la
vie. Lewru Ramadan du lewru chubandu lewru himme kan yurmere Allah mi de narda alislam hembe fu duho yalla golle lamu hakkundere o ana heba lawol fa jan warta himbe heba nangondirde de lendi leedi malindi ana wondi fewde tiddalaji fa heewi ga dum e tawere mudum fu jikke ana wodani bibbe lendi sabi ko heewi malin kobe fu fuddi famude hoddum woni be jidi we do dirde juuda do fa be pabo kanan kobe de lendi le odo wattu goto chrétien hembe du ana wondi e korka mudum yo wattu e juude an nardude chrétien en fayeto alislam en fu duho ko wayi fu yalla lindi ana heba yuta
benediction et prière pour les mali
leede balle didi alislam en puddan horde lewru ramadan ko buri hewde fu sarfisiji lamu e gollonobe koy mu ben baylitan no gollirta yogabe kolliti wede ko dum waderte fa himbe keba tajo korka cuudi mu ben hono himbe bamako gondi e landindirade lewru korkandu dabereji hedi be gondi e dabereji hedi be gondi e bamde fa be nata e ramadan 2020 jantotodo amen Isa Umar togola yilekele ngendindi anni ko hebinen do faccitan Umar Baygallo e Mamadou Samassew
so lanɗo jabi balɗe seeɗa tan heddi e lewru Ramadan ndu yimɓe leɓe ana gondi e landinade no kani jaɓɓitirade nduɗo lewru yoga e jamare nde holliti wiide wayiltan no golleji muɗum ɗi gorri golloɓe du kollitiɗe baylitan no jaratano
tout notre activité
min jittiraka wadde golleji amen fu beeta yalla kikiɗe minen keɓa hinnade taccugol korka patron an o jaɓɓi mi jippo iwde golle gilallo yalla mine wawi howtude hinnade taccugol korka andonu so wattu korka ndu yettike matana hakkille sana saaji di bornami
ya un peu plus ample
yoga e cuudi gollirdi ngala e jeyal laamu di kollitiide ngaran wayltinde no heejo golleji muudon de ngori yalla no pewto en duudo lewru
nous avons des classes de 17h30
jandeji amen 17h30 yoy tugaade 19h30 denno hawitan e wattu taccugol korka sabu dum pi dabreji hono wadde jandeji kewdi fadde korka fuddude denno fa hande yalla buytude wattu jande kikiide min kinoto jande cakkite yontere rewti dum horte wattu mo golleji kewa min nawtoto don wadde welterale golle o e kaydo formation ga jogaji
au niveau de notre travail
le ciudi sar wusi di lamo jeedi wakande min jottibe de wala fu ko be jabi halde do hen be mbi be muncioto fa gouvernement o wada do hen communiquer no kabaru golleji di worri
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe kabaruji gondi le region ngaji meden di en jaranto gawato directeur gollirde humuninde hokkude kabaruji l'armée Mali doni colonel Souleymane Dembélé jodde ke kenyan batu e nantinobe kabaruji wombe gawo bureme ansongo le mudon colonel Souleymane Dembélé meccintini nantinobe kabaruji wiide darnde mumen ana mawni sanne no jam hebirte le leydi meden di on mondarta du e nantinobe kabaruji be gollirado barkanta ko colonel Dembélé ana yelifa handen himbe nantinobe kabaruji be doni journaliste en tinno gollida e mangal pade yalla e jam ndartete do an hebe le leydi meden din cuudi l'école gondi manantali ana goni e murtere golle ila talatar jabbenede gol darnugol golle nande de gol darnugol jande wadi hakkube sabe e wadi sabe suka l'école mo lycée privé goto e musel goto mbo fondere don fudum fudinde musel o sarino suka l'école o nata le classe nadde e bidon mudon diyan suka o ko o metta dun sugule ko ko metta dun de o e ayam de woni ko yaltini bandiraabe makko be ko gendarme gendarme e martina kumpa dun wonno ko sugule ko on nanga kanko e be o hawduna hakkilo fu tiagal dun woni ko sugabe lekol be fu mbi njangata sini be en joppitaka joda halaji an gondi wadede ton hakkunde humini be kabaru ul lekol yalla oti dal an hebene jogala sakiraabe le lewru korkandu hollitindo wiide studio tamani waylitan golleji di no jaarata kikideji no ki yude altinere yaade alanti kabaruji di ndokkete yude 16h yaade 18h yuan 17h yaade 19h don fuddan illa nyaloma alan acca ke sakiraabe don fuddan illa nyaloma arandejo lewru korka ka kabaruji di bete di kay wala fuko waylito to di fuddan 8h yaade 9h30 sakiraabe do kadde di kabaruji ka andoni fuddo mba hebde do www.studiotamani.org fa kidino do no numéro via mon 37 321 wassalam